Ngikhumbula sengihleli ngedwe busuku Awusekho kodwa ngizwa izwi lakho kimi Akasekho Ngisamthanda Izithombe zakhe Zihlale engqondweni Akasekho Inyembezi ziyageleza Inhliziyo yami Ivulekele Ngaphandle kwakhe Kodwa yonke into yangikhumbuza yena Ezitakadini Ngibona isigameko sethu Akasekho Kodwa useduze